yaratwibutse umugisha wayo, ukuboko kwayo kwagumye kuri twe, intambwe ku yindi yagendanye natwe. Twabonye kugira neza kwayo muri byose, Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Wigeze udutererana ineza yawe twarayibonye, tubereye ibyiringiro. Wagendanye natwe intambwe ku yindi, wagendanye natwe Mana. Atugirira neza, aduha umugisha.